Dira FM, le journal.
E barazo kweso aposo ndoronda licha sango cheti la kwiso wa lichi sangoni. Patango sedu china mbake chibatachi bombari mbini bumbi chi atro chupolusu swa mwala gunani na mbakeka chimu maboko na ndembeso atona chukusala we na chi batani. Kundu chile kengo gyarchi siriri na chi kete kodro chi bimbo oko a bakikia we na chi kunduso azu omene aike sara kusalada. Nga kangu chuwenso aba andimbo chi gyare ndali chi siriri lengo songo na chila waka bumbi chi pladama waka a sobenda na chi andangbandubuni. Na bagenga aleke mande na chi gene chi gira FM chila kuiso pikango patara cha watoka chalezo chi kodo komanda chi uamu ga na alaso aike sara kusala na iki chindo kwa chi minuska na mbage chigbatachi bosangwa.
Gira FM Asangu.
Ekegi na lango use chinje sweke da siala si na mbage chigbatachi bombari bumbi chi agba pulusu so a mwala gunani na mbage nika na chi kusala so aji ireni FPU na ndembe so atunda cha kusala wen. Dali chogo ngocha na mbage nika eke chitene a kwengba batango sedu chicha mwlingi chukotro ga na agba chala na mbage nika chi fa pulile piko chi a kusala chala so a chisala chisarani na ya chi gata so tu chukota kamba so aike bwana utene chikusala chi atrogu chi FPU so apika patara na laposo so na amule mchikodro so eke na mbage nika na siringo chala na piko chipika ngo patara ni ala so aike nandochi abumbi chisa mula ngonza pa na mbage nika gana amena bumbi afabiani so bechala dawe tenitiso alenga sedu chichala aike duchande nzoni ima bibechala na singa chi François Gombayi.
Because gango chazo soko ya la galaso na teneti na legeti tenet sosi ala undana ina legeti teneti sécurité na chikodro chi bombari il pensait petit en zere mingi mais il faudrait qu'ala sara kwa chala chi turugu
bi unda chi tenet vraiment kusala so ala fana i ngobo chi sarango ni alimbi ala satri chala limbi la ni chi za ngia na beti a population chi bombari kwe tenet chi tonala ki gana tirchi i si tenet so ki tenala satri chala limbi la ni fade siria ki ga si zukwa ki warandi nzoni chi tamla yamba tona so ala unda
ala iri ge afa gango chala kusala chala so ala gadi sara ala fana ya tene ala gagi ti tene asara si ta siriri akiri na ville ti bambari kwa ti ala ti sarango kwa na makundi ti site na makundi ti quartier ti agbava ka kwe e ala unda na ti tene to alege akada emu mamboko nani na renseignement na ndo ti tene ti sécurité tene ti siriri sinisara na kwa ba tene so emala beti yanzere mwanani
na kringo na tene trugu chikuta kamba so eke na nduchi kusala chi agba pulusu so a mwala gunani na bagenika a fabiani so anima bibechi a mulenge chikodo so la fani pulele na chikapa chi pikango patara sawe fade aneke sakande kusala chi debecha la angachi batasedu chi na mbagenika e fangana la na chasango cheso na lego chigira FM kundu so eke batane netinja chazo nga aike sara kusala tasi wili na igi chindo kwa chi minuska na mbake chigbata chi priya asara mene tambula chi kusala na lege so alondo na gbata chi priya chigwe na mbake chi ipi dali chi kusala so aike chi bile nando chi akusala chi batango sedu chi na mbake nika makunzi chi tambula chi kusala ni François Barishingwa a Fabiani so a yekwe salaba na mbake nika aike mwande lege nala chi kire chi kengwa garatia kusala chala ati batase duchi na legeso alondo na bageti briyati si na bageti ipiti yapu akusala so eke chi konomi gana chi dengo buze na bagenika si amulenge chukoto kweso eke na bagenika alingba na chitene aduchi nzuni ala mafadilo we nanga chi muzu franzi na chasango cheso alondo chi on.
Gira FM Asangu.
Amena sangotie efanala so kete kodro komandati bimbo oko na ndembeso aike na kete kundu tisarango kusala tisiriri na mbage nika kundu so azana sesegi na laposo solani aona peko chimini kapa tisarango azo so